Yande joye mintaji chapande tati habaruji studio kalangu e fulfulde dimi Ali Nyali Abdul Mun yottinta e modon. Sembe habaruji meden hande ni halande o nangido lore godon ni kaborde to enden duni fa hande der departement tanuto region Agat Zender. En kala duni fa hande do puddol hokkude himbe fa hande jippibe golle pension en lewru lewru do enden der leydi Niger en nanan duni fa hande sador maji himbe be enden tawra. Yewtere pindinol meden studio kalangu hande wadando Sara Kole Nabi en lenyol sillube do enden leydi Niger. Sogeji leydi Niger ni del yilarum en der redu leydi gando mudo himbe haademu en to enden ni der departement Tanout region Zender be nangidi dun fa hande lore godon kaborde ton duni fa hande der sire tenia himbe tato kan en tawa der lore denden ni ko Karimu Ibro prefet Tanout o enden ni famtindo majjum ko Mansour Alassane waddi firta dengal fulfulde.
Non non moto anka mata non
no lore no nangaka kiloji mun chapande jeddi e wuro tanutun leendeugu tanhiya lore non bi cheka pick up mana njakami e hore mun wana lore kam min ummani ko min jey samoyde do makka lore gonno min nanani fillamu ko min jey samoyde do nimbebe dene sani min bi'a yettore Allah e jahangal amin gal der leedi non di sai munyal gamda da dilla hunde fu a fottan hemun der don Allah de kimin do mabbe no nimbe tatano e lore mabbe kambe kaborde mabbe kanon suudu kite kan watta gollam ebe der junga zandar mori no famoyte leedi toybe jiwi tobe paadi e kaborde mabbe di
tane nani wonno do ansani
der hubere agade sunodi dun fa hande wadambe ko en sogeji gara darna jon e motojo teta motojo de andan tawi dubbe kana sogeji irhimbe be andan ni no don no tefe der hubere agade de andan ni hano ardi do pj hubere agade de andan ni halir nani ko Isaka Amadou ardi do pj on den ni wi ko Anice Karim waddi firta den gal fulfulde.
Quelques individus qui circulent sur
bibbe bombe gonno no yilo do motoje gatto kadula sojeji no jogi malfe AK-47 no jaba motoji himbe do labi be gada ko e mabbe hano police be na gendarmerie na garde be bi'a bittotobe gadda talki motoji mabbe deni Allah wati talki jomun huba sai be dillida motore jomun dum wadi min bi min jabata iri biddan bonda ko gu wadde der aguru agade sugo min kokkan sembe amin fu gannangugo bandiji di gombe no bonna labide na ko himbe min ngidi himbe pama ko e golle bondi hana police be wattibe hana gendarmerie na garde wattibe dermo
instruit de faire ce genre de patrouille
ko watta jonde jan e ko soda en dan denaku himbe aremu en kan fu e fina tawa cakantaraje leedi ingingimi di andan ni tabbita wadi ko battu joda haale godon wada ton en dan dambugal lamorde ingingimi di andan jamaare dun fa handen wari to battu gu en dan nani ko malam Sule Abubakar goto der warbe to battu gu en dan ni wi'i ko Abdoulaye Maina waddi firta dengal fulfulde.
Mahawara wanda akai a
batu joda kalen gada do dambugal lamorde lamido kawral no do jonde jam e dena ko himbe e fi fina tawa ko mamirabe noybe gadata deni hakkilo ummi wonata nibe na deni fitina nati hakkune himbe joddibe noy be kawjorto dum illa demmu gollawol wadi lamido hawri himbe no giirdon dum ummatore kenga be gari dambugal lamido be pantinama ko woni no tefe te fornaral hakkune himbe e no lenyi dem joddi demmu denni dum ewa dum ekkito dum wadi kenga kawral mangal gal wada so kabe ummatore helamibe he himbe fere fere be kamben kawri dambugal lamido fodi hakkiloji himbe do ko simintinta hakkilo fukkimo hakkune himbe
ya da kwanci hankali.
Ardibe leydi Niger ni gadi anniya hokkude pension jippibe gollal lewru lewru dum duni fa hande en do lawol gotol golen dam jippibe gollal godon ni be galana habaru wonden subako wonden be gari tefude nyamane do pension lebbi tati mabbe di andan dammugal kareni do den bere nyame den duni fa hande hanu sarusi kawjido kokkol pension andan ni himbe be andan kolli rafinanul beldum en do majjum nani ko wobbe mabbe bi'i ko Fati Malan Yero waddi firta dengal fulfulde.
On nous a programmé le 16
Mimbi akena wartude sappo e jeegon lewru février hoja ko heddi dum sappo e jeegon lewru février ndum yeji toy wartude kadendam min ngari dum wartira bolum gam nimbe ngeyi oyde sariusi kareni on to be pamri do min ngarta laso e nay février na wadan ko jipti lem tabidu e halaka tabede der munka mi wari fay hunde hebaka
ya okul satisfaction
a notre ami ko min jotti hubbe mimin alle woni tu gol njoddi amin di wadde lewru lewru ko nebe pelticite wala sey mi jami ngarta noga ina lewru mi jami ngarta hande noga ina lewru ka sendan min pamay fuko wonde min kebe fuki baru gasudo min jey fuko wode
machine pension
hande laso ina lewru fevrier tan dubu ujuna didi e laso e tati konu chaka lady ukraine e lady russia wadi hitane mu er konu gudu ni fa hande de en dari waddani himbe sador maji sande misali har ko darta engrais o wanda mu yaadi fedde duni fa hande addc wadata fedde darani de himbe lady do wanda lady niger ni hali ko gomnati ko faddi balla ka wonno wadda der cuggu engrais o wanda kan waddi ko engrais o wanda yaadi himbe no torro nani ko dane de mamman nuri adido adct wadata oduni fa hande wattiyade e gomnati ko mama ada waddi firta de gal fulfulde
les engrais coûtent cher depuis que le
mbirgiri tuba ko biteni engrais di chaade ke hande iluko gomnati itti jungo mun der mun yaade e sarusi kayma don do bofi mawdi wadi sabu mbirgiri di nokko mango hedani harto demado wakati no sarusi kayma on hawji no dun sakuru engrais du sanata kana budi ujinaaji didi e keme jeegom amma hikka sakuru irendu wanana budi ujinaaji jeego e keme didi yaade e keme nay non no fahindam sakuru mbirgiri giri 15 ndu kando kay ujunaaji joyi sonnete yaade den remobe ben mbawtaadum seni dum wartirama eno wontirno chaadata kono sayto dum sigili gattol jawdi do filla birgiri angare dum le wakati boydo
procedure que de subventionner
Aurine sawara ministry be gomnati leydi Niger ni laso tati lewru fevrier tan dubu ujuna didi e laso tati wadi sigila juddinde fedde leydi mawne godon ni gan rewbe leydi di anda fedde duni fa hande indirane CNF en ano conseil national des femmes du Niger fedde sawarde duni fa hande juddinama gan ko watta duni fa hande dun sembindina labi darnade hakke rewbe do anda leydi Niger e hokkudube duni fa hande ardegal fodde no dewtere mar leydi Niger haliri dum Hikka leydi Niger limore wadote dunduni fa hande gan andude dimma himbe tawabe e jonde leydi Niger di andam bibbe leydi Niger duni fa hande miccintinen hebe duni fa hande ko lawol jeegabol majjunni ko gomnati leydi Niger no wada sigila wadude iri limore de andan no wodi duni he lawol gol andan kulle keede godon de beeda der sigila gadol limore de andan nani ko Aliyo Dangana adido sarusi kawjido limore de andan ni famtini ko Farid Burema waddi firta dangal fulfulde
e lawol gol endan hunde fuko watte fu goldirta kenani e goldidde jamande endan don dum watte dum gasine gollangal e hore mudum du yida kana ciodo dereji kay lay hoto fule masiniji din endan to dewol majjum yida do kolo limore himbe watte nde so do dire e limore ko wadano do fi jawdi kanyu e faande jaaye dina dum majjum du e dubnaade e nogay tati odo min jiddu fa hande min gada limore demal e durgol hawtine e majjum fa gasa e fa war jondu konna ni jojjinde hono mandeji yaade e kulle nyibdiji e nokkuje on payage e ko nandi e mudum nonon du kono tawa fa hande jogitaade kulle kojaano to na Washington kan wonno etude fama kerol himbe latibe wurdube laruji wombe leydi Niger fu kandu limé gasini dum do woni kulle kesse de min aadi wadde
jangirde lycée d'excellence do enda leydi Niger jangirde dido berden den ni tawa kana ton enden te sawa region maradi tawa kana duni fa hande en takkul jangirde lokol normal kiddo bietedo kayne maygisu kiddo duni fa hande hadde mudum jangirde lycée d'excellence de enden tawa kenga duni der lycée d'excellence o enden ni jangobe do enden ni kokka dereji etum en arano nani ko Bashiru Magaji ardido lycée d'excellence o enden ni famtini ko Ilya Mumuni waddi firta dengal fulfulde
dans un effectif affecté de
no enda minil da kanani jangobe chapande jeyo kanon chapanta de jeddo kanyon woni ko yotti do noga en nay be en worbe sappo tadu ko dal rewbe min gatti be dele classi didi chapanta de jeddo ko etama tagal ko eto goddu chapanta de jeddo fu min tawi kebi ko buri sappo didi e seda do nogay nenne burdo hedde sanni hebayna sappo jeetati e seda kalay do nogay on mo hebay fey sanni on kawon kedde sappo tati e seda do nogay ko min jidi min keba min beede gollal amin kawon noni min balle doctorore de lycée de enda mabbe gite sabu rafi cellal sukabe en no torra min sanne leeru fu min ngatta e mabbe ko watta ujunaji sappo ba joni chapantata jeddo be inde mum be goto waray sabu sella nokkuto ande filtrete laboratoire don du kono wala armin ni min kebene are min kebbe ngada gollal amin no hanre no wodiri
ci be cette excellence au niveau du kessawa
Abdou Salisu indirado na bien andirado Sergent Mati jeyado duni fa hande e fedde yimobe indirane tal national do andan leydi Niger Sergent Mati oduni kenga woni ko o jodaaki fadde makko natode tal national oduni fa hande o jodaaki na der fedde sogeji leydi Niger wadobe jimi omo fiyanabe guitar omo wadanabe batterie kanduni fa hande haritan dubu ujunaji didi haritan dubu ujunere e kema jenay e chapande jeddi den woni ko fuddi gadol jimi di andan hitane dubu ujunaji didi e tati gada o jippake golle hitane dubu ujunere den o yewona to tal national wanda rafi cellal makko galduni fa hande wadi danagal da dubu idi Sara Kolena bi en lenyol silube der lede Afrique ibe tawe lede Mali lede Senegal lede Gambie lede Centrafrique e lede Cameroun do duni fa hande der lede Niger silube be enden ni biete Sara Kole be enden no tawe der region Tilbury e Douso be gari do enden ni lede Niger har barnu sapo e jenaabo nani yewtere Soumana Amadou e Boubacar Hammo be di do silube
Niger gi tebe silube Mali be gi Sara Kole Senegal be gi soninke
tebe gi tebe jodi
yo na fa silangu ton far wopten ton be gi ko be gari Niger on o takeda Ali Silla ko ummi ton be gari fa liptako ko ummi liptako be gari do be artena be kingi wuro no e ko baaje do law torodi den be ummi torodi be gari be kingi yuwi yuri no ngere mabbe tokkey sayi wicci sayi ci dingo dan kandu e Dar es Salaam ko be do juniti fa dallo hanko alisa itilla hanko wari hanko mi yi ko go ni silla gam be gardi hala ma be ko il kala silla ko re mabbe andi ko be be so ne borode kam be kam di den toro be wari be ko be juniti far va torori do
me be gardi ko be kebe jodi der leydi di fa gasi
an no gal komi to niger ka komi gal konay konay gal ni yuuri be jodi
amma be konon kobe kay den na
ko diga ton konon kobe no ana andi silube diga jamon konon kobe mongo no gam be mari leydi sonay wakati be kabdi sonay bo na to sa pam be wali sonay bo be ko na modi be da katto ndu ko ma yi to uru woro nyede ruro
be jodi kedo
dal komi gari gere ma warena jamon Boubacar Loudouji gere ma wori gamon Abou Hassan am gite silube dallo wodo do gari da bayro kan woni Oumar Bontasi be Dar es Salaam be jal chen
silube jono linte le lenyi fulube na lenyol fere on non
ah lenyol fulu sara ko len non ko ni hala fulube ko ni nam fulube be lati fulube me sara ko len non sara ko yita kenan e silan kore zanejo
to jono wadi heddibe wawbe hala kana hala kaka maji
bo hala ka maji de silanke no wodi goto goto bawdo silan kore hala mabbe no hala Mauritani be dewto mum no tos no Mauritani tanne o silube yi to no dire to robbe ibe to no dire so gay borobe ko ni to no dire woni ala bi ge askia Mohammed babi un kindono o ni ko so gay borobe donc ibe to dire so gay borobe bi go bi kaw
bandiraɓe hettinaniɓe habaruji studio kala ngu e fulfulde ɗo kokkol habaruji meɗen ɗienden timmata dow yewtere pindulo meɗen hannden ko waɗi dow leñol silluɓe nder leydi Niger di enden min accan duni fa hannde e hawsankorede enden du fa hannde habaruji muɗum ware yettini salamu aleykum
ñande fuu kettine sigilaji studio kala ngu ala sara yande joyi dow radioji ɗi golliditto e whatsapp ɗo lamba capanɗe jeetati 06 capanɗe jeetati jeetati capanɗe joyi e nayi
to on jaggitin sigillaji jeɗɗire
altinere fuu nder yewtere pindinol dow fi sariyaji e yiitugol hakkeji
talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fi gurnal lobban e batu joɗa kalen ko rewɓe yande jeego e min tagui sappo e joyi
aljumare fuu batu joɗa kalen mo hokkoɓe habaruji gam martude compa ko waɗi nder jeɗɗire
e alal habaruji sukkaɓe ummatore yande joyi lasara e tokkinde e fu fotten fada studio kala ngu yaadu leydi Niger